street. Gisela phezu njengamabhanoyi. Lashwibe, laflowa, nokwazi nodumbe. Uthando lwethu lashisa ungasondeli. Khanyisa amalayithi sokhipha inkomo. Membeso nebizo. Uthando lwethu gisela phezu njengamabhanoyi. Lashwibe, laflowa, nokwazi nodumbe. Uthando lwethu lashisa ungasondeli. Khanyisa amalayithi sokhipha inkomo. Membeso nebizo.